kulele sinsizwa balela banomzane
lalela madoda
yashinze yashinza
silele silele
kulele sinsizwa balela banomzane
lalela madoda
yashinze yashinza silele.